ikmziki.com.
Miriam, Miriam. Nipe.
Wewe ndo ni kiwango.
Nipe. Nipe.
Producer Michael.
We kila kukicha unanipa kalenda, mwaka unakatika kosa langu mimi kukupenda. Nasema lini utani, unanichomisha maini, wanaokupata ni wengi kama tatizo shiri, nitauza nyumba ya ulisi. Nasema lini utani, nikikutumia unaubana ya kutolea, mbona unanibania sababu menizoea. Nasema lini utani, nipe pasta pasta mwezako nimedata, nina sila ya paka, usinitoe alaka. Nipe kitamu, chinyela za pipi, kikondani ndani ndani nikipata mimi sibanduki. Hey, nipe 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 mi kabla sija toka, so badae natoka na wendo unashoboka. Nipe, nipe we dada, nipe, nipe we dada. Nipe 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 nipe. Karibu kwetu, karibu kwetu, unabai koko, kakamoko, mdundiko, yote vipo. Atuangali sula, sisi tunangalia chula. Hey, napenda gamwezenu, mi napenda gamshepu, napenda gamshepu, napenda gamshepu, napenda gamwezenu, mi napenda gamshepu, napenda gam, wow wow, napenda gamshepu. Niwe mama niwe, niwe niwe niwe, niwe mama niwe, niwe niwe niwe. Nipe uchizi dada, nipe uchizi mama, nipe uchizi dada, nipe uchizi mama. Weko baino gile, wanangu msilale, hapa tunacheza nasema mbaka mishale. Weko baino gile, wanangu msilale, hapa tunacheza nasema mbaka mishale. Ya, yeah. Oh, nasima mziki, ya, yeah. Kwani kuna mtu ya mamatusi? Kwani kuna mtu ya bauchi?
Kasi weshima karusi.
Wakinitaga Miriam, Miriam hapa. Mikumi kwanza, kikwalaza, kisimkazi. Awe meneja Kandoro, awe meneja Mturo, awe mkubwa Fera. Kante boy, Momo Mkanda. Producer Michael, utalogwa.